Who made this beat? Daniel B. Wolf.
Baada ya hadhi kifaraja kukwa kilalia mayai vifaranga, mkulima atavuna hakipanda, na baada ya kazi mshahara. Pia mimi niko kwenye pilka pilka ya kutafuta mamita, kwenye harakati ya kuinda. Napiga kazi nikijitayarisha kupokea baraka zangu, kupokea miujiza yangu. Na manifest all my dreams to come true. Na manifest some joy and happiness. Na manifest kila kitu ita come through. Na manifest healing from the damages. Na 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 na. Na manifest all my dreams to come true. Na manifest some joy and happiness. Na manifest kila kitu ita come through. Na manifest healing from the damages.